xalay waxaa magaalada Gaarisa ku heeday madaxweyne ku-xigeenka Kenya William Ruto oo hogaaminaya xildhibaano iyo siyaasiyiin ka tirsan xisbiga UDA ee uu hogaamiyo Mr. Ruto, waxaana maanta la filayaa in ay la kulmaan hogaamiyaasha dhaqanka ee magaalada. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha V O eda Maxamed Faarax Shire.
Socdaalkan madaxweyne ku-xigeenka dalkani Kenya William Ruto uu kusoo gaaray gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya, duluciisa ayaa ah in uu soo bandhigo siyaasadda xisbigiisa UDA ee gobolkani kaga aadan. William Ruto barbarkiisa uu taagnaa mudane aadan barra ducaale ninka ugu xoogga badan ee labaad ee xisbiga UDA ee madaxweyne ku-xigeenka dalkani Kenya William Ruto uu hogaamiya ayaa waxa uu sheegay in ay jiraan dad marin habaabinaya doonayeena in khaladaad ay ka fahansiiyaan dadka dalkani Kenya ku dhaqan isbedelada xisbigiisaasi uu doonayay in dalkani Kenya uu kula kici timo, waxuuna sheegay in go'aanka ugu dambeeya shacabka ay leeyihiin.
Wamesikia kuna majamaa wanakuja Nairobi kwa mahoteli.
Waxaa jiro rag hodheelo fadhiya Nairobi oo leh annaga ayaa go'aan ka gaarayna cidda hogaaminaysa dalka, waxaana aaminsanahay in aad idinku tihiin kuwa hogaanka dalka gacanta ku hayo. Maalinta doorashadu ay dhacayso ayay noqonaysaa maalinta idinku aad gacanta ku qabanaysaan xukunka dalka, waana ciddii aad u dhiibataan ayaa noqonayso mas-uulka ugu sarreeya dalka. William Ruto oo habeenkii xalayto ahaa bariye magaalada Garissa saaka aroortii waxa uu bilaabi doonaa inuu socdaalo ku tago xaafadaha kala duwan, kulamana la qaadan doono ilaa iyo xalayto odayaasha waxgaradka bulshada, wuxuuna aaminsan yahay in xisbigiisaasi uu noqonayo mid ka hanan doono kursiga ugu sarreeya dalkani Kenya dabayaaqada sanadka soo socda. Galabta ayaan idiin imid, caawa waan idin la baryayaa, waxaan ahay mid idinka idin ka mid ah. Gaarisa waa meel aan aad ugu xisaabtamayo dadkayga ayaa jooga. Dowladda aan soo dhisi doono sanadka soo socda waa dowladda dadka masaakiinta ah ee dhibanayaasha dalkani Kenya ku ah dowladdooda. Idinkana haatan waxaa ii muuqato inaad dad diyaar ah u tihiin dhisidda dowladdaasi. Caawa waan idinla baryayaa, berritana waan kala war qaadanaynaa. Xisbiga UDA ayaa waxa uu noqonayaa mid ka soo jeexmay xisbiga Jubilee ee dalkani Kenya ka arrimiya kadib markii madaxweynaha dalkani Kenya Uhuru Muigai Kenyatta iyo ra-iisul wasaarihii hore dalkani Kenya oo ahaa madaxa xisbiga mucaaradka dalkani Kenya ay isgacan qaadeen kana heshiiyeen wixii dhacay. Lana filayo in madaxweynaha dalkani Kenya uu ku taageeri doono in madaxweyne dalkani Kenya uu ka noqdo ra-iisul wasaarihii hore dalkani Kenya, taasoo keentay in madaxweyne ku-xigeenka dalkani Kenya oo ballamo hore ay wada lahaayeen mudane Uhuru Kenyatta uu isaguna xisbigiisa si gaar ah ugu dhawaaqdo, haatanna uu doonayo in dalkani Kenya uu ka iibiyo xisbigiisaasi doorashada 2022-kana uu ku soo baxo, balse lama oga galaangalka siyaasadeed ee madaxweyne ku-xigeenka dalkani Kenya William Ruto Soomaalida iyo dadka muslimiinta ee dalkani Kenya uu la leeyahay sida uu noqon doono iyo isbeddel uu ku sameyn doono siyaasadda had iyo jeer dib dhacsan ee gobollada waqooyiga dalkani Kenya. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.